Pamoja Record. Pamoja. Together as one. Together as one. Last piece in the white. Kabamba Luboy 25.
Sali Salina. Limekuja kiaina.
Mashabiki ambao mepigia kula kwa 20% kwa ajili ya Kilimanjaro Music Awards, narusua kuja kunipongeza na kuziona tuzo zenu. Asante sana, ni 20%.
Ya Maire, siku zote Simba kama Simba, Simba azai chura, Simba anazaa Simba mwingine.